get up. A long time in a place. In a day, not the mother. In a day, not the mother.
Ah!
Oh God.
The true boys in the building. Raisi, na Babylon Busy, Ayo Miller,
Shoza Kibape, Zingu wana sisi tukukape, Leta Mazape, Pigo zetu kali kamukape, Ukijifanya we mbabe sana, Mwisho wa siku tutazinguana, Ishu zako za kufatiliana, Mwisho wa siku tutaumizana, Mwanzio mtu peace, ila ukidis. Sina gauruma, usifosi kuwa sisi, hatu kama tiki, utakanyuma si hatu nagamisha na kitoto, ukitugusa umewasha moto. Kutuongelea ni msoto, si hatu maelimisha na kinoko.
We don't care, ukichukia we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care, kutuongelea we don't care.
We don't care, we don't care.
Ayo Babylon Busy Baeleze
Nyanize Funga domo lako nyamaza. Bidhaa sio zako unasambaza. Matangazo ya wenzako unatangaza. Bona we unaliwa ako na Mungu kakataza. Endeleni kusema wale mwengwa don't care. Naendeleza wema na wema hautopotea. Rap na yendesha vyema bada ya kondoka ngwea. Nashukuru na Herman merudi tena na baba yaga kwenye air. Si hatunaga ishu za kitoto. Kitugusa tumewasha moto. Kutuingilia ni msoto. Si hatunaga ishu za kitoto.
Mwazio mtu peace ila ukidis. Sina gauruma. Usifosi kuwa sis. Hatu kama tiki. Utakanyuma.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care. We don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care. We don't care.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care. We don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care. We don't care. Yeah, yeah, yeah. Yeah. We don't care. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Ha. Ah,
we
yeah.
Don't we don't care.
We don't care. What's up, haters?
We don't care. We don't care.
Tunachofanya tunafanya. Hatujali wewe unasema nini. Keep hating. How's your life is going? It's Baba Yaga.